show me love. Give me love. Show me love. Give me love.
Amini miujiza baby, kwako nishoza mawalai sumo. Of course isi masiara kwako, usije ukanyacha walai. Amini you, ukenduka utaniumiza. Amini you, sweet honey utaniliza. Amini you, ukenduka utaniumiza. Amini you, sweet honey utaniliza. Amini miujiza.
Show me love.
Kuikuza dhabu nadani na sina papara ya mawe. Ni bora nitulie nipite mchangani. Unadhani heshimu najua, mahaba yako yote chukua. Pilipili na ndimu murua, utamu wake juisi ya mua.
Nakupenda we.
Koma doido sina benzili si wasumbue, alichachi tumekatia bima. Umeni bamba wewe, bamba wewe moja di milele. Tufike mbali hadi kule, ni vile miujiza ise. Amini you, ukiondoka utaniumiza.
Zadabu nadani na sina papara ya mawe. Ni bora nitulie nipite mchangani.
Give me love. Show me love.